Oh Jesus, I bless you for who you are. You are the Ancient of Days, the one that is and is and yet to come, the everlasting King of Glory. Your throne is forever. Chukwu ndị bọchie, Chukwu nke na anyị fere. Chukwu ndị bọchie, ịdị ebube.
Chicken bra.